Here's another one.
Touch. Mikono na itupa tu. Nikibuta na itupa tu. Kule. Kule. Ila somo na lakupa tu. Ayo mpeza na yakupa tu. Shule. Shule. Amenikanda kama super glue. Nata kama. Toto yule. Kibubu ni kate pochi. Mtoto kale zabibu kale misosi. Kwenye match necheza taratibu spigi dochi. Mtoto bado denti njo kwa kocha nkukochi. Kipindi chako cha mapenzi na kihosti. Na picha zetu za nazi posti. Na mwaka huu bata zenji au cost. Beach life kwenye boti beba swimming costi.
Kama nante Kenya na koka shepu kapusengenya. Inama tuone kama itakenya. Chotu cheze atiselema baby. Magongosha tupa kilema. Weekend twende cinema. Kama mayale nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Tanyu menikoleza boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo.
Kishtobe, ukalishe trigger, ama kaoge na kobe. Amua we ni stoke, aina gashida, nkasema tukuna tope. Afso mrembo tu, analembeka. Anaitika dadi arabeka. Naishika nani, anaweka. Anachuchu dede, anadeka.
Wake up.
Wake up mama la mama.
Wake up.
Wake up lichorithi kukwa mama.
Wake up.
Wake up manyama nyama.
Wake up.
Wake up. Wake up. Wake up, mon bébé.
Wake up.
Wake up, la vie est mon bébé.
Wake up.
Wake up, mon bébé.
Wake up.
Wake up. Yeah. Wake
up. Kama mente Kenya, natoka shepu kakusengenya. Inama tuone kama itapenya. Chotu cheze atiselema baby. Magongosha tupa kilema. Weekend twende cinema. Kama mayale nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Tanyo menikoleza boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo.
Five now, 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 five now.